Yo yo, Sun Kang, do you think? The Empire, Dark Lord, Hitler, Fire. Yo yo, Skiza, check.
Yani hater, yani blina, na yeye uteta kama kwela, kani vela, zinikadela, bugi uta bila pressure, na si uzoza, ukadela, sina cash lakini kuna pesa, nimejitepa, sina pressure, kujipindi lazima kuwatesa.
Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda. Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda.
Tumelandikwa genge, sindo madere, mure jitepo na pena matembe. Leta kelele utapango na rende, kuja na mruru ntapita na yeye. Mure jichungu sipate kaswende, leta kiyere mkutoke kaminje. Mambo na tatutulia chie matatu, na embo kimugra kutoka hizo ndenge.
Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawate. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda. Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda.
Yeah, lakini sparkles bana. Nina kutambua si ati trege, jo.
Dark Lord, the master on the beats.
Shukran manze,
big up at the dogs,
I've been losing your name, when I look at your face. Someone choosing my way, devil's rooting on my brain. Nigga status my check, funny music on the head. Someone kissing my babe, show me coco coco lava.
Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda. Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda. Kamna agenda, kamna agenda. Yo, 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 kamna agenda, kamna agenda. Yo, yo, kamna agenda, kamna agenda.
Yeah. Big up managuzu, man sijakusahau.
Si ati chao pia, manze pale hivyo ustai. Tuna jinao si ati. So okuongo manze, neja, yeah big.
Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda. Nima pretenda, situsha tenda, tuko tukijeni tunawatenda. Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda.
Kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda, kamna agenda.
Like this.